kuzozana na we, kurumbana na we, hali sina, naona bora niwe, vile vile pole, nisinge kungangania, usinge nidhuru, uenda nisinge kujua, na ninge shukuru, Vale pe, Vale pe, ufanani kwa vitendo ulivyo nifanyia, medanganywa na nani, na wema nilio kufanyia, umenifanya vibaya.
Sina tena changu, nakubali, nimekupoteza, sobati yangu, wewe, nikingangana na cheza. Sina tena changu, nakubali, nimekupoteza, sobati yangu, wewe, nikingangana na cheza.
Wacha nivione kwenye picha moja.